The castle maloku who's a captain. Hello, Captain.
Yes, yes, good morning.
Good morning, sir. We're going to Sukuriza.
Anion.
Doctor Musoki, civil composer of metro.
Oh,
one angle Zungu.
Ah, mayor. I didn't see the Akatunka take you.
Why? Eh?
I'm not going to be able to do it.
Abantu balime kutumalira budde
aneta sebo mwelewa kuwa qualifications za fatia mazitege ya kutegezi tulina ya mini Islamic University tulina ya deti na wengi ya kesu wajina ukuyimba
chika mte mbukesa kukweza
mtu wale na buwala ni
captain
wanyiseo
kwa Islamic University muli na chimwaja yochi
antu wa tuwa kula adult gundi ya fawantu wa wakulu
ne mwaja yochi bukungu chibwe mwafu na kwa Islamic University
tuwa ita na batu kilizo kusumu university chienka na angana neo ne qualification za mweze mwagara
yeseo chipegeza wa mnyigiriza
Council of Higher Education and we know who we take it is over. Is it Council or Unique? Or might it be to be got to lose?
Vagas, I guess, sing a vagam. Difficulty. Take what is equivalent to Edevo.
Ekisera kijja kutuuka omuzannyo gwamwe gugwewo n'abala batandika ogwawe
yesebo
so Uganda yo ejja kusigalawo mwe empisa zammwe mwe mumanyi
yesebo
naye ze ndowooza empisa zayonooneka abantu boogera ebigambo balimba kakati ekintu ekyo tekiri wano wokka bw'otunuulira mu America ebyogerwa mu America
bingi
ate byo balinga nga bali mu Hollywood
yese
ebungereza nabo bwe batyo so ebintu byonna byonna tugambe ebyobufuzi bw'okenda nga onoonyereza ojja kusanga nga mulimu ebintu bingi mu nsi zimu nga mu Italy waayo abasajja abayitana ba Machiavelli ogenda kusangayo abasajja ba Khrushchev ogenda kusangayo abasajja abaya abamanyi muganda ngensi nensi eno narabako omukulu yakulira Russia ngakyali mwana muto
yes sir
ngali mu United Nations akube meza ebikonde enama nti bannanti kakati uyina omulala ali wano ali mu Middle East oyo naye ava ali okuva opto bamugamba nti yabba sente naga abantu bagana ti amumusonyiwe
yes sir
ebe nalo bili aho abantu tugambe emizanyo gibazanyo gyonna gyonna gyangu nkwekule
yes sir
ebyobufuzi birimu ekigambo ky'empisa ate ononsonyiwa abantu abasobola ebyobufuzi tebaagala bintu bya bukyafu kati bo basigala ku bbali nga webatunuulidde
nebagamba tetugenda mu kavuyo ako
akati abo tubafiiriddwa n'olyoka ofuna abasajja abantu abatuzanyirako n'ayogera ebigambo
nga sinamumanyi
wanyi
nga sinamumanyi nakumanya
Watuwa msaji wa member parliament ya kugama nti ya agendo kore ngudo. Na ganti ya agendo kore miyala. Kakati ate oba mea na akora visi. Mea ya kwa mbara midari ya tamu ya mchibuka. Kaya yewe nawe tuliko.
Yes sir.
Ama ye hechidi singo kusa isa mu Uganda. Muna muna te muswala.
Kwe kata.
Abangereza baina enchiko pili baina uchiko la baita House of Commons baina uchiko la baita House of Lords kakati ebungereza bubariba bubiafaribaye bubariba luananga baji obuyinza kukabaka bateka wakati yao abakungu baita ba Lords nga baina nyumba jivatula muwe baina chisegundi uchiko la batula muwe baita House of Lords kakati nga mayor wa London, London ni wano, parliament na wili mayor wa ayo atula mu House of Lords omulamuzi omukulu we gwanga atula mu House of Lords.
Yes sir.
Kakati waliwo abantu batula mu House of Lords olw'emirimu gyabwe naye omuntu yekka yasigala nga atula mu House of Lords ye mayor wa London.
Yes sir.
Kakati abe Uganda olw'okuba mwagala nnyo Katemba namwe ne mugamba owa mumwita Lord Mayor kakati Lord Mayor House of Lords gyatulamu eriruddawa ne mutamutaswala namwe mwanange ndi mulodi mulodi owawa.
Yes sir.
Lord Chancellor simanyi biki ebyo byonna tuswala bannange tulina nga bali mu Katemba olw'abaana abato.
Yes,
ni ya chiteka mateka asana basana kumutu wala wa msiwezi zira. House of Ketuina House of Lords uwa ndusu wala kuwe na Lord Mayor. Singatwa Ketuina House of Lords. Yes kakati ya chena chichi yao au utandikiru kula vila dada njeri ya ufuji ya fiyo nabi haku zanyi kizanyi ya uzanyi
tubu ukida wana na wali na wali
aha.
Yes,
kakati ya chichu kango mazuchi ya wana utandiku kulabe mpisa za fezilizitia bagi ndo kule teka kakati kankubuli wali waina ikiwaita Kampala City Council.
Yes sir.
Ngaruwe luchiko uluwa members abalonde